ngabelelwa amandla omthandazo. Sekukuningi okanti mina ngingedwa, uqaba fethu namithemba selingiphelele. Uqaba fethu mangikuqa ngedola kwenze, kodwa ngiyanizwa ngiyangizwa masibuyele kubawa. Ngiyanizwa